friends. Amazika kenkavye kamala, kamala kenkavye kamala. Amazika kenkavye kamala, kamala kenkavye kamala.
Nakakana nafuna wentula, nsobolo kwetegereza nga ngamba nti osanga kyendaba kiringa ekifu. Nanyogoganga na buli kafunda mwempita, bakukulisa kunewala. Katugambe kye nalindaba eno mu nsi yange. Ebigambo bingi byayita nga tewali kisaasira, nze omutima ogwango gwaluma. Oh no, kati njoya kwekweka manya kukyusa nfune y'amapya, ngende ku kazinga ewatali anjeya, osanga oba embeera eriteka. Tetwalina bigenze n'ekyeya, buli kigenda mu maaso sikyebeera. Sirinawo kyakwekwasa, nzikiriza wansala, wansala. Wansala, wansala, ebintu byewalinga weeyama, wabilekawo n'ototya. Nogenda n'ofunayo omupya, kasuubire nti wakuta, olinywerera kw'oyo nyabula. Nze kanzikirize nti wansala, wansala, wansala.
Gamala,
wena kukwasa obwesigwa, mu bye nasuubira temwali kwejjusa. Kati ndi mu maziga gweyo wesesa, lemihopu megulina tomuzanyise. Kino ne mu byafaayo kirisomebwako, nti n'owaabaayo omuntu eyasuula eyali amufaako. Nesuubi ne ligwawo wo kukungula juletinga, bravo ne gwe walonda kufitinga. Byebyo leka nsuubire talimuzikira mu nsene yange, agambe wansala, wansala, wansala. Ebintu byewalinga weeyama, wabilekawo n'ototya. Nogenda n'ofunayo omupya, kasuubire nti wakuta, olinywerera kw'oyo nyabula. Nze kanzikirize nti wansala, wansala, wansala.
Manyi ku nsi ya Katonda bitera okubeera ebintu bibiri ebitambuza ebiwangaaza omukwano. Ekisookera ddala bubeera bwesigwa, ate ekyokubiri bubeera bugumiikiriza. Bw'oba wasalawo okwagala omuntu naye n'akwagala bbaka, kiba kitegeeza nti yakwesiganako omutima gwe naawe n'omwogo gwo. Naye ekisinga byonna bugumiikiriza. Mu relationship tusisinkana ebintu bingi, tulaba ebintu bingi, tukemebwa mu ngeri nnyingi, naye ate bwe tussaamu obugumiikiriza tusobola okugezaako okusisinkana ebirungi bingi. So n'olwekyo ali eyo yenna ng'olina omwagalwawo ng'akwagala nga naawe omwagala, kye mbasaba mu mukwano gwammwe musseemu obugumiikiriza, mujja tuuka ku birungi bingi.